na mimi. Naisi maruweru, naisi maruani. Yani nimechoka yamepanda mashetani. Haya mapenzi yananitatiza mimi. Hey, hey, please let me know, baby. Please let me know, baby. Please let me know, baby. Kama umenichoka niende zangu. Choka niende za ocean. Nilikukabithi yangu ocean. Nila kabadili ya emotion. Au kuthamini yangu position. Ocean. Nilikukabithi yangu ocean. Nila kabadili ya emotion. Au kuthamini yangu position. Nimechoka kuyavumilia mapenzi. Nimechoka kuyavumilia siwezi. Mimi nimechoka kuyavumilia mapenzi. Nimechoka kuyavumilia siwezi. Mimi umejenga kibanda usio changu chanda. Mwisho limeshalia parapanda. Mapenzi na wewe nono. Mapenzi na wewe nono. Oh basi, basi, oh basi. Sitaki dhurumu yangu nafsi. Basi, mina wewe basi. Ae, wacha nije nafasi. Please let me know, baby. Please let me know, baby. Please let me know, baby. Choka niende zangu. Please let me know, baby. Please let me know, baby. Please let me know, baby. Kama umenichoka niende zangu. Ocean. Nilikukabithi yangu ocean. Ila ukabadili ya emotion. Au kuthamini yangu position. Ocean. Nilikukabithi yangu ocean. Ila ukabadili ya emotion. Au kuthamini yangu position. Nimechoka kuyavumilia mapenzi. Nimechoka kuyavumilia siwezi. Nimechoka kuyavumilia mapenzi. Nimechoka kuyavumilia siwezi.
Your favorite song by Jay-Z.
Wacha nije nafasi.